Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jumaataat galgale keessa saala maawalakka jalqabeega saasadit meter bandi 19.25 Washington DC ra kadabarsu saganta afaan oromo amma jalqaba fagoof dioda radio interneti satellite nail satin kanen saganta kenyor dufa jirtan dagge fato ta kenya jallata mokkamolten kibta ta chamsa digdemi lema barakuma lama fkuda sedet akkala kops etiopia timmo chamsa kuda fur barakuma lama fkudan kesu mesan kesan rani na modan diti
awaru tole san sora halake tu odu arda sanittima ibolan dukubi afrika dia ta kan bar dabrna mfit kala malle bi sunit debi ujira akdan sawalla nuni qabane jadani algeria namonam bi yiset bagata kuma heddu bi yiset debet kun ser male jerto kumamot mota matawdu ke saktok
godina shawalita ana danno ke saqonnam bultonni dalatonna marajiratan lafakenya rabuqi famne jeru mutumani mo qonnam bultota kana lafasani rabuqi sne kanen buqi faman kanen sera ala lafakabatan akagaddi sanjeda manida jere jira horuda boda ballinani tidebina algeriana kumadubatame godantota biyeshe ke sabasa jirti kanarattis gabasa qabna gamtana europa enya kana dorgommi photography yokan mo sura kasu ethiopia keset geggeset tirmachudan kabadasa sadarka dura argate dargaggo ogesa sura tokkos ke summa kenya ragoni di sajira amma odudaf gara soratten sindebisa
Ebolan dukubi afrika diati akkanan balleskan emalle abiyisun dufe akkadan sana ma wallanu banan agduri ille chal hamaje chujiran tatulle kwarri hujita nache da gijadutti ganna khana korsidan sa ujjatani lafjira nam fayisa jananitin harka dibbitokot abdatani tanumafu yu wayo kabacho dandane dan kampanin korsibe kama hujjatu mark korsakum saddeti fi dibbija afrika biya ebolan itargan DRC itarg korsi vi dib sagalif diddam jaran kunin godena DRC Africa waltaje Congo Democratic techu godena Equator jaran itergan korskana namfayisa dibachu sammo lalufi marrosadi erdebiani tilalan tatulle eyam kannanefi biyiti ammat fudatte tino jechu jirtin jirtu eyama fayisuf dibachu sammo akogeyeti Congo tifi ogeyoti addunya lalan gafachu jiran Dukubi kune ni gafu barkum la maafu kudani sadi ti asiti Afrika diagesa na mkuma kudani toko fite kumsoddo mchala ratar gani. Haki kudani gini Liberia fi serali onkesa kambi yobazi. Korsi kune ni vidi bsagali fi didda majeran kune ni na mahedu lubulch. Doktoroti biya Afrika ufi biyote Afrika hedun dukubu kan ufira egu ujiran. Afrika ngami bahalen tu yura Afrika dihati itidufu ufira ega dibkan ufira etis uf walana chujiran. Parti mormito samayawene eadege amman akkisini tibi yibulchu jirtu tokumma biyidowa dabafi biyiwan hiddu rakisu jirti jachuni nannole kesalle trakkinum gugurda kanargu jirani jachuni mat dabkana hirir mormi bahanitin ufirra falmachu fadandena jad kamkani nammo parti intunin motumman Ethiopia marif nuyame yo jarsi jiddu taayetin maritana mariachis jirate immariyanna parti ladibille mariakanati fikesumat parti labiyagu qamanille mariakanatana fiyamu qabani jedani jeda malleskacho amaha odufinfinnen wergen namonutim
Partin samayawi parti arraware boda tuta gazet e sota wame ibsa barre faman dubbisen motumana dawawi yokan ihadek sena umame odesamun shiraf jibbinsan kabiyele biyati jekuran tokumma biya digudan jirenya nagala miwan biyati rase jira jechudan imata. Sirna danko koddu kana tinjede kanasi isa umatif akkat umurri titaw gochudaf kabson ummata jalkabam akkat tifufu qoda gamasa akka gumachu taw dubbata ittifufu danis tajajilto tasirnicha qamota jedurra qajel famakennamen kutale biyette addadda kesat gochalen farranamo mata an rawotama kajiran taw dubbata partin samayawi ibsabasen ittana attigafataman qunnamti ummata particha obbotodros ailemare rendebia obbotodros haftemaryam barre famiche dubbisan kesatti
በዚህ ማሳያ ይሁን ዘንድ ከዚህ ቀደም በቤንችማጅ ዞን በበደኖ በኢንቆፍቱ በወተር
ካናፋ ገርሲሰ ካንተው አማንዱራ ጎዲና ቤንችማጂ በደኖ ኢንቆፍቱ ወተር አርሲ ጅማ ቡኖ ጌዶ ሶማሌ ኢትዮጵያ ጉጂፍ ናኖሌ ቢየቲ ከብሮኬሰት ለሚወን ኬኝረት ጎቻን ፈረነሞ ማሱ ከነሳን ራወተሜጅራ ናኖሌ ጅራተን ንራ አካቡቃን ታሲሱ ደበለቴ ሚዳን ረትራወተሜጅራ ቀበኛፍ ሚኢሳኒ መንጨጅራ ከነን የሮድዮ ኬሰት ታርግኔ ራወቺሱማ ፈደገር ሰውኖተ ኢደቶ ታቲን አከሱመሲሞ መጠንቶ ተስርንቻ ከብሮዳን ከነን ሚሊዮን ተኮታኒ ናኖሌ ሶማሌ ኢትዮጵያ ሞያሌፍ ናኖሌ ከብሮኬ ሰጅራታ ቱረን ጠለቶን ኦሮሞቭ ሶማሌ ረቲሚ ጣሌን ራወተመን ጎቻሌ ዴኛ ከናቲ ጀዳ አጀጃ አንገው ተሞቱማቲን ናኖሌ ከብሮ አከናኖ በነሻንጉል ጉሙዝ ፋቲ ጠለቶ ተአማራረትስ ሚጣሌን ወልፈካታን አከከናራው ወተሙሳዱ በተፓርቲቺ ሚጣል ለሚወን በየትረቲ ወተማጅሩኩን ዮን አበነ አንገውን ሞቱማ ጎቻ ከነራው ወተኒ ፍራወቺ ዘን ከሴረቲን ያን ዮቴ ፓርቲቺ አከሪረሞር ሚዋሙስ አከከቺ ሴጅራ ገምብራቲኒሞ ሞቱማን መሪሲያሳቲ ዋምቸኑፍ ጎዴጅራ ከጀሩ ሰማያዊ ፓርቲን ከመሪሰነትርማቹ ደንዶ ዮ ፓርቲሌ መርቲትርማተኒ መሪ ወለገላ ጎደመ በከ ቃምኒ ሰደው ፋን አርገመት ዮካን ሞጃል ሰደፋን አርገመት ዮ ማሪን ገገፈም ተው ኢብሴን ጅራጀ ደዱበቴ ጅራ
አልጄሪያ ናምቢ ይሲት በቀተ ሁመዱ ቀብዴቲን ቢይሳት ጋልጨት ቶኒኒ አክቶኩማ ሞቱ ሞታ ዳሜን ቀርቃር ስምር ግናማ ጀዱት ደባ ቢያዩ ከሲንጀር ጀሪ ቢይሳት ፍራራራን ኮነኔ ከቢዮ ገሞጂ ሳራ ጋድጅራ ኔጀት ሊሳ ሽላይን ኦዱ ጄኒቫን ወርግተን ቱጁበ
ቢቶተሰ ሰደቲ ጀልቀበ ሀንገ ኤብለኩ ደሰገሊት ቢያልጄሪያ ኦራን ዱኢራፍ ቡክፋሪ ከሰት ጎዳንቶን ረጅሬሲ ሳኒ ቢዮታ አፍሪካ ኡፌሳራ ገድሪራታን ዮጥቃተ ሲአጃ ጀማን መርሰመኒ ቀበሙ ሳኒ ዱበተ ተኩማ ሞቱ ሞታ ዱቢምቱን ጃርሚቻ ራቪና ሻምዳሳን ያከጀለኒት ወይረሪሱን ከንገገሰመ በከሁጂ ጃርሳ ኡላኮ ሉገልቶኒ ሱንጅራታኒት ገገሰሙት ዮተው ካን ዳንዲራ ቀበመን ሻምዳሳኒን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰኒት ረኮን ነሞተው ልትቀበኒ ሂዱኩን አደውቱን ባሲን ዮካን ሃለኮል ጉልተው ተሰና እቱ ሂንቆረቲኒ ጀዱ
We are told that people are often just arrested and detained without even checking their documents of the 25 people
ለሞን የሮሄዱ ከንሳንቶ አናጀለ ኦላን ገልሜን ሳን ቀበንለ እቱ ሂንጋፈተሚን ተኡ ኑትማሜራ ዋይልኮ ኒጀር ኬሳ ካናን ሃሶፍሲሴ ነሞተ ዲግደሚሽን ኬሳ ቶኮ ቆፋቱ ፓስፖርቲ አከቀቡ ኢላለሜ ረሄዱን ሳኒ አሻራ አከከነን ጋፈተመን በሬፈምኒሳ አፋን አረባኒዮታው እዱን ሳኒ አፋን አረባዱ ቢሱ እንደንዳአኒ ጀዳን ሻምዳ ሳኒ ነከጀዳኒት ኮሉ ገልቶኒ ሄዱን ቀበኛ ሳኒ ለንፉደነ ዮብያ ባፈመንለ ዋንቀበ መረቦደት ዲሰኒ ዴሙ ጀዱ ኮሉ ገልቶኒ ኩን አኩመ ተሳቀበመኒ ካንሳኒ ኒጀሪ ቲዮጌ ሰመን ካንሳኒሞ በከት ሂደመኒ ጅራን ሃሊሳ ሀምቱ ማጤ ወራና ኬሰተ ኡዱበቱ
ታማንታን ጀቃሱ ጅርተንቱ ራዶኔ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ፕሬዝዳንቲን አሜሪካቲቭ ፕሬዝዳንቲን ኮሪያ ኪባ ዋይት ሃውስ ኬሰተር ወልማሪያታን ዋነካካራት ወልማሪያታን ፕሬዝዳንቲን ኮሪያ ኪባ ሙንጂን አክ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ይፊ ፕሬዝዳንቲን ኮሪያ ካባ ጅዱፍ ኬሳ ሲንጋፖር ትሩፈኒቲን ዋነ ዱረት ወልማሪያታን ጋፋቴ ከነባምታቴ ፉ ያክ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኮረሬ ፉረት ጀደቲ ማሪን ሲንጋፖር ኬሳ ጅዱፉ ቀበንቱኒ ዋንታቲን ፈካቱ አሜሪካን አክ ካምፓኒን ቴሌኮሙኒኬሽን ቻይና ዚቲኢን አሜሪካ ራዋቢታቹ ደንዴት ተልቹፊ ቻይና ወሊን መሪት ጅር አሜሪካን ዋን ቢሲ ቶጀቴ ካምፓኒ ዚቲኢ ትጉርጉሩ ዲዴቲን ገነ ተርባ አዳብድ ኮርካነራቲ ዋነከካ ወልማሪያቹ ጅረኒ ገምካኒናሞ ቬኔዙዌላን ሴርማሌ ፕሬዝዳንት ፍለቴ ጀቴቲን አሜሪካን አክ ቢጂቱን አዳባምት ቶልጂቲ ወዱና ማቋፍታ ነው
ከረጋ ጅርተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ ጎዲና ሸዋሊጣ አናዳኖ ገንደቆናምቡላ ጅላፍ አዋዱ ጉሉፍ ጀደሙ ከሰ ቆናምቡልቶን ጅራታን ለሚወና ማራ ጀቹዳ ለፈጅራታ ቱረን ለፈሳኒራ ቡቀውዳፍ ድርቀሙ ሳኒ ሂመቻጅሩ ሞቱማነ ከጀዱትሞ ቆናምቡልቶ ተከነ ለፈሳኒራ አከቡቃን ከድርቅ ሲሰንጅሩ ለፈሴራን አለቀበመጅሩ ቆፋ አከገጥ ይሰንታሰሜ ገባሳጉቱ ቱጁቤቱ ዴሳ
Bakka buutonni qonnaan bultoota 2000 aanaa daannoo kan godina Shawaa Lixaa kun dachi keenyarraa buqqaafamnee jechuun himatu. Kanneen qe'ee keenyarraa godaanne jedhan keessa namni Sayid Alii jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti erga walakkeessa bara 1990 qabee achi jiraataa turuu isaanii dubbatu. Obbo Sayid akka jedhanitti bulchiinsi aanaa lafa isaan qotataa turan hanga tokko nurraa fudhate jiraattota naannoo waliinillee qixa ilaalamaa hin jirru jedhan. Dubbiimaan mootummaa naannoo Oromiyaa garuu qonnaan bulaan qe'ee ofiirraa buqqaa hin jiru jechuun haalaniiru. Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennaniif bulchaa godina Shawaa Lixaa obbo Maashoo Olaanaa dubbiseen ture. Namoonni kun maaliif qe'ee isaaniirraa buqqaan jedhee gaafadheera.
Achi buqqaan mirgi namummaa isaanii waan sarbameefis miti. Miidhaan garaagaraa sooshaal miidiyaa fi miidiyaan mootummaa tokko tokkos waan lafarra hin jirnee fi waan qabatamaa waan jiru doonu mirkaneeffatan kan dabarsaa turan sirrii miti.
Gaaffin qonnaan bultoota sanaa maali?
Gaaffin uummata akka mootummaatitti hojii safarrii lafaatitu gaggeeffamaa jira. Safarrii lafaa kan gaggeeffamuu fi kaayyoo lama gurguddaa qaba. Tokko abbaan qabeenyummaa lafaa sun waraqaa ragaa argatuu fi lammaffaa immoo itti fayyadama lafa baadiyyaa akkaataa misooma barbaadamuun mootummaan godina Shawaa Lixaa qofaa keessatti miti. Akkuma biyyaa jettu akka Oromiyaa jettus bakka baay'eetti safartiin lafaa gaggeeffamaa jira. Jarri naannoo Amaaraa irraa dhufanii achi qubatan jedhamu kun yeroo dheeraa warra achi ture ta'anii akkaataa lafa sanatti qabatan karaa seeraan alaatti achi galanii. Seeraan alaanis yoo galanan mootummaan naannoo keenyaa lammiin Amaaraatis lammii keenyaa uummata keenyaa karaa fedhayyaa dhufanii karaa fedhaniyyaa galanii garuu bakkatti galan kanatti immoo karaa seera qabeessa ta'een jiraachuu isaan irra jiraata jechuudhaan lafa isaan argachuu qaban keessaumoo bosona naannoo sana waan jiruuf bosona san keessatti akkamitti akka jiraachuu qaban lafa agam akka argachuu qaban uummata wajjiniin mari'achuudhaan haasaa mootummaa sadarkaa sadarkaadhaan jiru wajjiniin mari'achuudhaan irratti walii galuudhaan uummanni samanee haasaan mootummaatti samanee nama tokkoof abbaa warraa tokkoof mana jireenyatiin alatti lafa qonnaa qotatee bakka jiraatu hektaara lama lama akka argatan godhee karaa kanaan waggaa dheeraadhaaf achi jiraachaa turanii jiru. Kanaan ala immoo namoonni tokko tokko hektaara 15 hin qaban hin jiru, 20 hin qaban hin jiru, 40 illee hin qaban hin jiru. Warri hektaara gurguddaa qabatanii karaa seeran alaa fayyadamaa jiran kun faayidaa guddaa achirraa waan argataniif waa'ee safarri lafaa yeroo gaggeeffamu kana lafti yoo safarame miidhaan nurra ga'a jechuudhaan nurraa fudhatama karaa jedhuun qonnaan bulaa muraasaan jireenya isaanii uummata Oromoo wajjiniin amantaadhaan odoo waliin qoodin qooqaan odoo waliin qoodin waliin jireenya isaanii duudhaa hundumaa akka Oromootitti erga takka ta'anii waliin jiraachuu jalqabanii sababa kanaan kakaasuudhaa fi ajandaa hin taane gochuudhaaf sochii godhaniin uummata gara Finfinneetti fudhatanii deemanii jiru. Garuummoo dhugaa jiru hubachuudhaan mootummaa naannoo Amaaraa irraas gaggeessan olaanaa dhufe namni miseensa paarlaamaa ta'es nurratti dhufe hoggansa olaanaa godina keenyaa irraas namni bakka uummanni sun jirutti ganda sanarratti gadi bu'ee uummanni tokko akkan buqqaan qabatamaadhaan buqqaa jedhamee kan ibsamaa ture miidiyaa sooshaal miidiyaatii fi miidiyaa mootummaatiin kan ibsamaa ture sun soba akka ta'e mirgi namummaa reebbamnee jirra rukutamnee jira kan jedhamu sunis soba akka ta'e lafti nurraa fuudhamee ijoollee Oromootiif kenname kan jedhamu sunis soba akka ta'e qabatamaadhaan akka uummanni sun jirutti irratti mari'atame irratti walii galamee jira jechuudha.
Amma namoonni qe'ee ofiirraa godaanan jedhan suni bakka isaanitti deebi'anii jiraataa jiru.
Ennaa uummanni naannoo Finfinnee deemanii karaa sooshaal miidiyaatii fi miidiyaa tokko tokkootiin ibsa kennaa jira sun hundinuu amma bakka jireenya isaaniitti deebi'anii uummata Oromoo wajjiniin jiraachaa jiru.
Aangawoota naannoo Amaaraa irraa dhufanii wajjiniin marii gaggeessitanii naannoo rakkoon kun jiru irratti mari'attanii walii galtaniittu.
Amma ammaatitti amma lafarratti gadi buunee nuyi mirkaneeffanneeti. Gaggeessan olaanaa naannoo Amaaraa irraa dhufee amma mirkaneeffatetti uummanni tokkoo tokkichuu jechuudha. Tokkichuu irra deddeebi'ee dubbadda. Namni tokkoo tan buqqa'ee hin jiru. Namni tokkoo tan miidhame seeraan mirgi namummaa tan miidhame hin jiru. Lafti sirraa buqqifamee nama gara biraatiif darbee hin jiru. Lafti sirraa fuudhama yoo ta'e lafa tirfii ta'e sana adda baafamee dargaggeessi Oromootirraayis dargaggeessi Amaaraatirraayis anuma isaaniitirraayis bakka tokkotti dhufamee irratti ijaaramee jiruuf jireenya isaanii akkuma qonnaan bulaa kan biraatti akka gaggeessan gochuudhaaf fuulduratti hojii hojjetamu yoo ta'e malee ammatti nama tokkorraa'u kaaree tokkichi akka fuudhamu ifatti beekamu qaba. Daraa kanatti fayyadame warri miidiyaa karaa garaa garaatiin waan qabatamaa hin taanee fi waan qulqulluu hin taane qaama laallatu wajjin oduu mari'atiin uummataaf uummata walitti buusuudhaaf sochii godhan kan tokko ija aantummaa uummatummaatiin uummata kanaaf jech uummanni karaa walitti miidhaa fiduu danda'uun gochi godhamaa jiru kun odoo daandiitti deebi'ee ergaa jedhu carraa kanatti fayyadame ergaa kanas dabarfachuun barbaada.
Namoonni kun kanaan dura waggoota dheeraadhaa fi kan isaan achirra jiraatan naan jettanii lafa heektaara lamaa ol kan isaanii eeyyamamu kana mootummaan itti himee ture kanaa ol qabachuun dandeessan jedhamee itti himamee ture. Gaafa isaan waggaa hamma kanaaf heektaara hamma kana qabatanii turanii maaliif dursamee itti himamne amma maaliif ta'e?
Kun hundumtuu heektaara lamatu warra buqqa'ee yookaan warra karaa seeraan alaa dhufee asitti buqqa'ee jechuudha mootummaan bakka dhuftaniitti deebi'aa hin jenne. Mootummaan lakkii seeraan alaa dhuftanii oomaa lafti kun siniin kennamuufis hin jenne. Dhufanii jiru lammii keenya uummata biyya keenyatti uummanni Amaaraatii uummanni Oromoo garaagarummaan qabu uummata dhufe kana deebisuu hin qabnu lafa jirummoo irratti mari'annee amma jiru sana. Qonnaan bulaa asitti gale kanaaf kennuu qabna jechuudhaan uummata wajjiniinis mari'atame heektaarri lama akka isaanii kennamu godhamee jira. Kun uummata Amaaraa qofaaf miti uummata Oromoo iddoo gara garaa dhufees akkasumatti raawwatamee jira. Fakkeenyaaf uummanni Oromoo Harargeedhaa dhufee achi gale akkasumatti fudhate. Uummanni kan biraatis sababa gara garaatiin achitti galee hin jira jechuudha.
Bulchaa godina Shawaa Lixaa obbo Maashoo Olaanaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan galatooma.
Sinillee baay'ee galatooma.
Ragaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenya qophii itti ce'uu keenya dura wallee kanan sinii affeera kan Zarguu Wadaajoo.
Agalatoo murabbe, ulo guyyaa harraa.
dhaggeeffattoota keenya amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:50 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:50 gara qophiittaa nutti ceena. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Guyyaa dubartootaa addunyaaf guyyaa Awurooppaa jedhamuudhaan kabara kana ayyaaneffame ilaalchisee haala jireenya dubartoota biyya keenyaa irratti dorgommii suuraa kaasuu yookaan footoogiraafii tirmaachuudhaan dargaggoo injifate tokko keessummaa keenya irraa goone dhiheessaa jirra. Amansiisaa Ifaa jedhama. Oguma suuraa kaasuuf viidiyoo akkamitti akka barate kajaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqaba amansiisaan.
Adaamaa bakka lamattiin baradhe yeroo wal fakkaataatti. Tokko Adaamaa TVT Advanced Electronicsiin baradhe. Yeroodhuma sanammoo Rift Valley Information Technology baradheera. Sanumaan kan TV Oromiyaatti hojii eegale jechuudha. Editora suur sagaleen tureyyuu achitti treeningii garaagaraa kan isaan nuuf kennanis waraabbiidhaa fi editingii fa'aa wajjin wal qabata ture. Achumarraa ka'e egaa gara Finfinnee ergan dhufe kaasee EBC yookiin kan amma ETV editora suur sagaleedhaan galee achis ETV hojjechaa otoo hin jiru ogummaa koo dabalata gara hojii kaameraatti suuraa kaasuutti fa'aa ogummaa siniimaatoogiraafii walumaa galatti piroodakshinii fiilmii baradhee dhimmoota garaagaraa fiildii yeroo deemu suuraa nan kaasa. Sana duras fedhiidhuma ogummaa kana hedduun qabaa waan hin ta'eef carraan argadde hundaan gaafan Oromiyaa keessa deemu suuraalee hedduu kaaseen nuuf harkaa qaba. Waggaa tokkoof ji'a akkan hojjadheen BBC'n galee BBC Media Action achittis gara waggaa shanii hojjadheera. Ogeessuma suur sagaleeti irra caalaan piroodakshinii raadiyoo irratti leenjiiwwan footoogiraafii hedduu akkasumas piroodakshinii wajjin walqabate hedduu argadheera. Yeroo ammaa kana immoo BBC Afrikaatti qaxaramee yeroo gabaabaatti hojii jalqabuuf.
Egaa har'a marii keenyaaf ittiin ka'umsa kan nuuf ta'ee dorgommii suuraalee adda addaa gamtaan Awurooppaa Finfinnee keessatti dorgommii dhiyeesse irratti ati injifachuu keeti. Fakkiin ati ittiin dorgomte kan maalii ture?
Suuraa namni ittiin dorgome suuraa haadholii lamaan siiqqee qabatanii wal bira dhaabbataniidha. Suuraa sanas kan hin kaase Boorana. Hareeroo Ardaa Jilaarratti ture yeroo abbaan gadaa 71ffaan gara abbaa gadaa 71ffaatti aangoo dabarsuun kaasee tureyyuu yeroo sana baay'inaan suuraalee hedduu kaasee guyyaa guyyaadhaan sooshaal miidiyaa irratti sheer gochaan ture yookiin namoonni akka daawwatan gochaan ture sirna sana. Suuraan anachi keessaa filadheettiin dorgomes dhimmichis dhimma dubartootaa fi hawwan wajjin wal qabatu waan ta'eef dorgomichi suuraa sanaan hin dorgome jechuudha.
Ayyaana guyyaa dubartootaa wajjiniini?
Dorgomicha gaafa baasan gartuu professional photographers akkasumas amateur jedhanii baasanii suurichi garuu dhimma dubartootaa irratti guyyaa dubartootaa wajjiniinis wal qabsiisanii European Day kan jedhan wajjiniin wal qabsiisanii dhimma dubartoota irratti xiyyeeffatu tureyyuu dorgommichi.
Mata dureen suuraa kee sanaa maal kan jedhu ture?
Mata dureen suuraa koo sanaa siiqqee ulee koo yookiin siiqqee maayistiik jedheen galcheeyyuu suuricha sanarraa ergaa gadi fageenyaan maalummaa siiqqeen qabuu fi siiqqeen dubartoota Oromoof maal akka ta'e sirna gadaa keessatti siikaa maalii akka qabuun ibsee galche jechuudha.
Nammoo ajatte yaaddee turte?
Sirriittan nammoo adda jedhee yaadee tureyyu.
Wal dorgommii akkasii yeroo adda addaa gaggeessitee tamoo kun jalqaba keeti?
Yeroo adda addaa gaggeesseeraa ka'an irra caala ogummaan koo suuraa qofa miti. Baay'inaan carraan argadhee wal bira deemsisaan jira malee kana dura ta'uun film iskuuliin kan qopheesse short muuviidhaan best director jedhamee badhaasa argadheera. Muuzik viidiyoo Haacaaluutiinis best muuzik viidiyoo director kan jedhamuun badhaasa argadheera. Achii boodas epic film festival irratti wal dorgommii qophaa'een akkasumas short muuvii waa'ee faalama qilleensaa irratti xiyyeeffatuun achirrattis best director jedhamee badhaafameera jechuudha bara darbu.
Sirba Haacaaluu keessaa isa kami?
Maalan jira muuzik viidiyoo maalan jira kan jedhe achi keessatti daayireektaraa fi editora jechuudha. Gulaalaa Suursagalee fi daayireektara muuzik viidiyoo sanaan. Daayireektingiin egaa waan hedduu of keessaa qaba. Iskiriiptii barreessuurraa kaasee yaada muuzik viidiyoo sana irra jiru diizaayin gochuurraa kaasee tiimiillee tiimii piroodakshinii sana gurmeessuudhaan hojii hedduu qaba. Walumaa galatti achi booda daayireektingi isaa hojjadhee editingi isaa sanumatu hojjate jechuudha.
Sirboota Haacaaluu keessaa inni maalan jiraan suni dorgommii akka biyyaatti godhame keessatti kan injifate?
Dorgommicha kan qopheesse Dirree Tiyuubiidha. Dretubin kan dorgomi chakope sakuma biyati sirbota gara digdamata et dorgomi tureyu sirbi afan oromo dorgomi toko kofa ture chikesa warri hafan sirbota amarifa akkasumas sirbota sabab sablammi ammata et kesa tureyu sirbi charratti kan haacalu muata ta yerejechu
tam film production namotanni dorgomsi se kesa jettetu dabatisun kan biyalati mo kabiya kesa
kan biya kesa Epic Film Festival garu warra biya ala wajjinifi biya kesa to kan kopesan bre
e gagara full durati amansi saati jirenya ke gara kamira qajelchu barbad
gara full durati yo wakayo jede serial documentary na ni kopesu da fi ada jurus sirna gadarati kan tiyefate sena fi sirna gadaworo murati kan tiyefate kan baye production quality fast olana tayefi kan sirritti maalumma sirna gadaa oromoo akkasumas ummata oromoo beeksisa jedhee yaadurratti hojjechuudhaaf yaadaa jira.
Ogummaa baay'ee qabattee jirta kanaaf kan si gargaare maayin?
Inni tokkoffaaf inni guddaan jaalalaa fi fedhii ogummichaaf qabudha. Inni kan biraan immoo carraan hojii argatteen ogeeyyota biyya alaarraa dhufan irraa tireeningiiwwan garaa garaatiin ogummaa koo kana gabbifachuu kootiin kan na gargaare jedhee yaadu. Hedduminaan garuu hunda isaa al tokkoon hin hojjedhu. Fakkeenyaaf miizik viidiyoo nan hojjedha taanaan daayireektingii fi editingii qofaan hojjedha. Dookumentariiwwan gaggabaabaa ofii kootiif hojjechuu barbaadu yoo ta'e immoo kaameeraas nan hojjedha jechuudha. Garuu hedduminaan kan inni irra caala hojjechuu barbaadu hojiin ani danda'u irratti xiyyeeffannoo kennee warra kaan garuu tiimii ijoollee waliin hojjechuun jaalladha jechuudha irra caala.
Waa'een suuraa kaasuu?
Suuraa kaasuun egaa kanuma hojii wal qabata. Fakkeenyaaf dookumentarii hojjechuudhaaf yoo gara Booranaa, Jimmaa, Iluubbaa, Boora akkas deemnu kaameeraamaaniin na wajjin jira taanaan ani immoo suuraaleen kaafadhaa jechuudha. Kanaaf suuraan bifa garaa garaatiin kaafadhetti fayyadameen yeroo darbeellee fulbaanarratti egzibishinii suuraa. Qopheesseen tureyyuu egzibishiniin suuraa sunis torban tokkoof tureera. Sunis baay'ee fudhatama guddaa argate ture. Gara suuraa 31 egzibishinii sanarratti dhiyeesse kan irratti xiyyeeffates sirna gadaa fi irreecha irratti tureyyuu egzibishiniin suuraa sunis.
Egzibishinii sana qophaa keeti moo kan namaa wajjin?
Qophaa kooti. Suuraaleen 31 suuraaleen an kaasaa ture keessaa kan hin filadhee dhiyeessedha. Gara fulduraatti immoo hiriyoota koo wajjiniin ijoollee dandeettii suuraa kaasuu qaban wajjin qopheessuuf fakkii yaadan qaba.
Sirna badhaasaa gamtaa Awurooppaa tinjifatte sana booda haasaa gabaabduu gootee turte maal jette?
Haasaa gabaabduu nan godhe sirnicha irratti akkuma an badhaafamuu koo na beeksisaniin haadha tokkoo fi yashii yookiin haadha jaamboo akkasumas ijoollee dubaraa lama qopheesseen dhaqan. Isaan siiqqee qabatanii uffata aadaa Oromoo keewwatanii dhaqan ture. Haasaa nan godheef maalummaa siiqqee dubartoonni maaliif akka fayyadaman akkasumas fakkeenya lamaan tokko kaasee ibseef jechuudha. Sana baay'ee jaallatanii akkasitti qophaa'ee dhaquu koos hedduu dinqisiifatanii.
Ijoollee dargaggoota akka kee oguma kanarratti bobba'uu barbaadaniif maal gorsita?
Egaa gaariidha jedhee yaada haalli jiru yeroon jedhu interneeti fayyadamanii ogummaa isaanii jabeessuu danda'u waan tokko tokko googil gochuudhaan tiitooriyaalii garaa garaa laaluudhaan ogummaa isaanii gabbifachuu danda'u yoo fedhii isaa qabaatan jabaatanii hojjechuudhaan akkasumas dandeettii isaanii gabbifachuudhaaf carraaqqii guddaa gochuu qabu. Kanaaf yoo cimanii hojjetan yoo carraaqan gara fulduraatti sirriitti hojii gaggaarii hojjechuu ni danda'u. Carraan amma jiru gaariidha jedhee yaada.
Deemsa kana hundumaa keessatti milkaa'ina argatteen eenyuun galateeffachuu barbaadda?
Egaa waaqni galata argatu sun gaaffii hin qabu. Taansee hiriyoottan koo na waliin hojjetan yeroo hunda yaada gaggaarii naaf kennaa na jajjabeessan akkasumas ogeeyyota garaa garaa otoo of hin qusatiin ogummaa isaanii anaaf qoodan hunda galateeffachuun barbaada.
Dargaggoo Amansiisaa Ifaa hedduu galatoomii baga gammadde.
Galatoomii jaallanne atis waan keessummaa na godhatteef hedduu galatoomii ulfaadha.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Radioon Sagale America galgal ke sa sala ma wala ka jal ka bega sa saritti metro bandi kura sagal yokan kilo erzi kun kura shani di beto ko sadettam kun kura shani di basadi sodom kun kura shani di baja fa furtamav kun kura shani di betor barret metro bandi digdemi lemo kan kilo erzi kun kura sadi di basadet di jata marret akasmas metro bandi digdemi shan yokan kilo erzi kun kura tokof di betor ba digdem kun kura lamaf di beto kof kuranif kun kura lamaf di beto kof sodom marret wita ta gaj matat kopya fan romotin debert asiratrawata kopi boruti woritdebina nagat bula amma saganta fan amaratu tifufa